Mwerewe nshuti mwese muduteza matwi ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi hano i Washington DC. Muri kumwe nanje Edi Rwema, mbanze mbiseguraho kubera ijwi no kubera ikibazo cya mu mihogo. Ibihugu birenga 10 ku mugabane wa Afrika birategura amatora y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma muri uyu mwaka. Muri ibyo bihugu harimo n'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari ndetse na Afrika y'Uburasirazuba nk'igihugu cya Uganda na Repubulika iharanira demokrasi ya Kongo. Mu Burundi na Tanzania amatora yamaze gukorwa yabaye umwaka ushize, mu gihe mu Rwanda biteganyijwe ko ayo matora aba umwaka utaha. Imyaka ibiri izaba ari ikigeragezo gikomeye ku ipfa n'ikira rya demokarasi n'amatora kuri uyu mugabane ugizwe n'ibihugu byinshi byagiye birangwa n'imvururu n'ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu bishingiye ku matora. Ubwo yasuraga umugabane wa Afurika bwa mbere nka perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama ari muri Ghana mu kwezi kwa karindwi, yashimangiye ko Afurika idakeneye ba perezida b'ibihangange kwa ahubwo ikeneye inzego z'ubuyobozi yise institutions zihamye. Icyo gihe Bwana Obama ubwo ni mwaka w'2009 yahamagariye abatuye uyu mugabane guhaguruka bagasaba za guverinoma zabo kubaka inzego. Kuri uyu wa kane mu gihugu cya Uganda nibwo haba amatora y'umukuru w'igihugu. Abakandida barimo kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu bose hamwe ni 8. Abo barimo Perezida Yoweri Museveni umaze imyaka 30 ku butegetsi. Bwana Museveni kandi niwe muhuza wemejwe n'umuryango w'umwe bwa Afrika kuba umuhuza hagati y'Abarundi mu biganiro bigamije kugarura amahoro muri icyo gihugu. Icyo gikorwa cyo kwiyamamaza kimaze iminsi kirangwa kandi n'ibikorwa bigamije kubangamira abatavuga rumwe na leta, cyane cyane uwitwa Kiza Kifefe Besigye uyobora ishyaka rya Forum for Democratic Change bita FDC. Mu kiganiro muri sanga ijwi rya Amerika riragaruka kuri ayo matora yo muri Uganda, turebere hamwe akamaro k'amatora, ingaruka zayo n'ibibazo bikunze kuvuka mu gihe cy'amatora. Umushitsi mukuru wacu uyu munsi twatumiye ni umuhanga muri politike mpuzamahanga, ni Dr. Abubakar Mashimango, ubu akaba ari mu gihugu cya Repubulika ya Centrafrique. Dr. Mashimango, ikaze mu kiganiro muri sanga.
Yego, murakoze.
Turaho neza, namwe murakomeye muri icyo gihugu cya Repubulika ya Centrafrique?
Turaho, turagerageza.
Dr. Mashimango, mbere yuko dutangira ikiganiro nyirizina ariko turi kumwe n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika i Kampala mu gihugu cya Uganda, Eric Bagirubusa, uranyumva?
Yego, ndakumva neza Edi Rwema.
Eric, nkuko narimaze kubivuga, amatora mu bihugu bitandukanye bya Afrika yagiye aba imbarutso y'imvururu n'ibibazo mu bihugu bitandukanye. Muri icyo gihugu ahuri ubu ngubu ukurikirana amatora, hatangiye kuvugwa imvururu cyane cyane zibasira abatavuga rumwe na leta. Twibutse abatwumva ko uyu munsi ari nawo munsi wa nyuma wo kwiyamamaza muri icyo gihugu. Ibintu bimeze bite, Eric Bagirubusa?
Ego Edi, nkuko warumaze kubivuga, iby'imvururu byatangiye ejo, kuko njye nahageze ku cyumweru. Ibyabaye imbere ntabwo navuga ngo mbiziho, ariko mureka mvuge ku byo nabonye. Ejo umukandida Kiza Besigye n'abambari be barahagaritswe, polisi ibamenamo ibyuka biryana mu maso, iranarasa, ikomeretsa bamwe. Ubu ngubu haravugwa umwe ushobora kuba yapfuye ku ruhande rwa Kiza Besigye kubera ayo masasu yamufashe. Ni ukuvuga ngo rero kuri uyu wa kabiri nta cyabaye kidasanzwe ku by'imvururu. Gusa tujya kwa Kiza Besigye mu kiganiro n'abanyamakuru, wabonaga ko polisi n'ubundi yiteze ko ashobora kuba imvururu kuva kwa Kiza Besigye wenda nko mu birometero 5. Yari yahaparitse na bya bimodoka bimisha ibisasu bibisha ibyuka biryana mu maso.
Polisi ikunze kuvuga ngo ibikorwa bya Kiza Besigye rimwe na rimwe nibyo biba imbarutso y'izo mvururu, niko mubibona namwe?
Urebye uburyo wenda babameze, Kiza Besigye hano mu mujyi wa Kampala urabona ko afite abambari navuga ko baricaye bafite uruswa ko bagaragaza ko bamushyigikiye birasohoka rero ko polisi n'ubundi ibidashaka urwo rusaku niba ariko nabivuga kubera ko yurebye nk'abashyigikiye Kaguta Yoweri Museveni ari nawe perezida wa Repubulika ya Uganda urabona ko imodoka zigenda ku ruhande rwe hariho n'izo navuga ko zirimo abantu bake bigaragarira amaso ugeranije na Kizza Besigye n'abandi bakandida bari kwiyamamaza ariko nanone byagera ahantu h'icyaro Museveni akagenda barusha bambaye
uyu munsi nibwo byari biteganyijwe ko ibikorwa byo kwiyamamaza bihagarara abakandida Yoweri Kaguta Museveni w'ishyaka NRM ndetse na Kizza Besigye uhagarariye ishyaka FDC bagombaga kurangiriza mu murwa mukuru Kampala ndetse n'uwahoze ari ministri w'intebe w'icyo gihugu Amama Mbabazi yagomba gukora ibikorwa byo kwimamaza mu mujyi wa Wakiso uri hafi y'umujyi wa Kampala ibyo bikorwa uyu munsi nta mvururu byigeze biteza
uyu munsi nta wavuga ko bituzi ugeranije naho twagiye tunyororetse wenda aho ngaho polisi yari yiteze kwa Kizza Besigye ko hashobora kuza kuvuka icyaba nk'imvururu ariko kugeza ubu ngubu na za modoka zigenda zinyanyagiza ibyuka biryana mu maso ziratuje imodoka ziragenda bisanzwe ntusanyire ku ruhande rwa Kizza Besigye nk'uko nabikubwiye hari abantu benshi cyane kandi bafite uteye ubwoba nk'ibisanzwe ku ruhande rwe
mu gusoza ubwo yagiranaga ikiganiro n'abanyamakuru Kizza Besigye yavuze ko adafitiye icyizere komisiyo y'igihugu y'amatora ko izategura amatora mu muco no mu bwisanzure niko byagenze
uko niko byagenze nubwo yabivuze mu rurimi rw'ikigande ntari ubashe gusubiramo ijambo kurindi ariko ngerageje gusubiramo yavuze ko yahamagariye abanyayuganda ariko by'umwihariko bumva ashaka kujya kubambarire kuruta aravuga ngo nibamara gutora biriya abashinzwe amakomisiyo y'amatora bavuze ngo bajye bahita bahava we yahamagariye abambariwe kugira ngo bazahagume bamenye uko ijwi buri jwi ribarwa aho rivanye aho rijyanye gusa kandi ibyo ngibyo arabihuriza kimwe na Amama Mbabazi wa Go Forward Movement nawe aravuga ko we n'abandi bakandida batavuga rumwe n'ubutegetsi biteguye kureba kugenzura niba leta yakwiba amazi yabo wenda gatoya muri ayo matora Edi Rwema nabibutsa ko hari ahantu tumaze gutambuka mu kanya hari abantu bagombaga kujya kwamamaza Kaguta Yoweri Museveni bari barimo abamotari cyangwa se abantu batwara moto mu mujyi tukabasanze kuri sitasiyo ya esanse bari kunywesha gusa twaje kubaganiriza tuza gusanga bavuga ngo harimo abantu bakiza Besigye ariko kubera ko babonye esanse y'ubuntu bahise biyandika imipira ya Kaguta Yoweri Museveni igaragaza ko bamushyigikiye ariko bavuga ko mu kujya gutora bazatora binyuranye
ni ukubera ko bari babonye iby'ubusa ngira ngo
niba ariko umuntu yabivuga kuko umuntu yabivuga n'abashimye nanjye
urakoze cyane Eric bagira ubusa
Africa, united will crumble Babylon. Africa, unite.
Ni radio Ijwi rya Amerika, ikiganiro ni muri Isanga muri studio, muri kumwe nanjye Edi Rwema, aho uyu munsi twibanda ku matora cyane cyane mu karere k'ibiyaga bigari. Dr. Mashimango Abubakari, umaze igihe ukora ubushakashatsi mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere, mu bihugu biri mu bibazo bya politiki, uri mu gihugu cyo cya Repubulika ya Centrafrique, aho naho hari ibikorwa by'amatora. Tubwire uko bimeze mbere yuko tujya mu kiganiro nyirizina aho ngaho muri Repubulika ya Centrafrique.
Hano muri Repubulika ya Centrafrique ku cyumweru habaye amatora ishuri ya kabiri, abapiganwa ku mwanya wo kuba perezida wa Repubulika bavuye mu bakandida bariyamamaje, hasigayemo babiri ariwe Georges Anicet de Logire n'uwitwa Archange Touadera. Ubu barimo barabarura amajwi ya Bangi, ariko urabona amajwi ko bahatanira amajwi bijyaho n'ibyo kungana, wenda icyo navuga di difference iraza kuva ku majwi yavuye muri za province n'intara. Hagati aho rero ariko amatoroko yagenze muri rusange yagenze neza, niyo byahuriye n'ibibazo byabaye bitewe n'uko n'igihugu kitarava mu ntambara nk'uko bisanzwe, ariko ugereranyije n'ibi byabaye mu bindi bihugu wavuga ko ntaho nta kibindi bihugu nk'u Burundi bwa nenga ku matora yabaye ari kuba yabaye ejo bundi hano muri Repubulika ya Afurika yo hagati. Ibyo navuga rero ni uko bitanga icyizere muri make yuko wenda aya matora ashobora kuba imbarutso yuko igihugu cyasubirana amahoro n'umutekano, ariko byose bizaterwa nanone nuko izindi ngamba zaba zafashwe zijyanye no guherekeza uburyo igihugu cyasubirana amahoro cyatekana n'abaturage babo bakabagira inzira nziza zo gusubirana ku murimo, ku buryo byose n'imitwe irwanira ubutegetsi nayo ikaba yakumva ko intambara ntabwo ariyo ikemura ibibazo. Ariko muri rusange ndumva hari icyizere cy'uko ibintu bishobora kuba byasubira mu nzira nziza.
Dr. Mashimango, wumvishije umunyamakuru wacu i Kampala avuga ko ibintu nubwo birimo kugenda neza harimo utubazo hirya no hino, harimo guhangana hagati y'ishyaka riri ku butegetsi n'amashyaka atavuga rumwe na leta, ndetse ku munsi w'ejo hakaba harapfuye n'umuntu, nk'ibibazo ubona cyane cyane biba imbarutso y'imvururu mu gihe cy'amatora ni nk'ibihe?
Icya mbere ubundi ni kubanza kumenya impamvu y'amatora, kuki abantu bahisemo gukoresha amatora kugira ngo bihitiremo abayobozi. Nuko muri rusange impamvu y'amatora ifite amateka maremare, haba mu bihugu byateye imbere nka za Burayi na za Amerika y'ingiyo cyangwa mu bihugu bya Afurika, nabwo hari uburyo bwari busanzwe kwihitiramo abayobozi. Icyo mu Gifaransa bakunda kwita muri palabre, abantu bakicara munsi y'igiti bagahitamo abantu babayobora badafitiye icyizere, kandi byatumaga amatora atuma yuko ubutegetsi butakomeza kuguma mu maboko y'abantu bamwe bitwaje yuko bavuka bamwe babyo bitaga mu Rwanda ngo kuvuka n'imbuto cyangwa abandi bakuba ko bafite ububasha bwihariye wenda buturuka mu ijuru ku mana bahesha uburenganzira bwo kuyobora. Ibyo bintu rero ibintu amatora yashakaga gucaho kugira ngo abantu bazatore bakurikije umuntu uzabagirira akamaro, uzabateza imbere mu by'ubukungu, mu by'imibereho myiza y'abaturage, kandi kugira ngo abantu bakomeze gusaranganya ubutegetsi bitabaye yo kugira ngo umuntu aze ku butegetsi abanze agari ku imbogo z'abantu n'abindi byo kuvuga ngo umwami ntapfa wenyine ngo agomba kuba yaherekejwe. Ibyo rero nibyo abantu bashaka kuvanaho mu gushyiramo ibintu by'amatora kugira ngo abantu bace izo ngeso z'uko buri muyobozi yavuyeho hagomba kugira amaraso atemba. Ariko rero muri Afurika rero impamvu ya mbere navuga nuko inyungu z'abaturage zose zakagombye kuba inshingiro y'ubuyobozi cyangwa y'ubutegetsi ubwo aribwo bwose ntabwo zitabwaho. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri nuko ubutegetsi akenshi cyangwa ahanini ntabwo ari gusa muri Afurika nubwo turabibona bukoreshwa mu nyungu zihariye. Ariko rero mu bindi bihugu bitandukanye iyo ubutegetsi bukoreshejwe mu nyungu zihariye hakaba hari uburyo icyo bita mekanizimu cyangwa sisiteme iterwa n'itegeko nshingiro ku buryo uwo muntu wakoresha ubutegetsi mu nyungu zihariye ashobora kubikurikiranwa cyangwa akabiryozwa. Ibyo rero ntabwo biba muri Afurika kuko umutegetsi rero ntatinya kuryozwa. N'ubu narimo gusoma ibimenyeshamakuru ubona ko Ehud Olmert muri Israel abaye premier ministre wa mbere ugiye kujya mu munyururu kubera kunyereza umutungo wa leta. Ibyo rero nibyo abayobozi bo muri Afurika rero batamenyereye. Ariko sinavuga ko ibintu kandi ibindi nk'aho muri Afurika ubuyobozi babugize kuyobora cyangwa ubutegetsi babugize nk'aho ari umwuga, ntibavuga ko ari inshingano, ari ubutumwa abaturage babo bahaye bugiye bujyanye n'igihe kingana iki kizwi imyaka 5, 10, 15 ku buryo ubwo butumwa umaze kubusuhuza ugomba kureka ubutegetsi bigakubwa undi nawe agakomeza. Noneho bigaterwa n'uko abantu babyifuza ku buryo bwose batsimbara ku butegetsi. Ariko rero amatora akaba ari uburyo bwahindutse muri Afurika, ari uburyo bw'urwitwazo kugira ngo yitiwe n'abaturage nibyo biviramo gupfipika cyangwa abandi nabo bahatanye bakoresha amatora kugira ngo babugereho. Urumva rero n'izo mpamvu zose, kandi hakaba hari n'ikindi kibazo navuga cyo mu gifaransa twita contrepoint cyangwa muri cya opposition ifite programme nyayo. Nk'uko ibibazo byo mu Rwanda no mu Burundi usanga opposition ishingiye mu kurwanya umuntu aho kurwanya programme, ariko biterwa nanone n'uko n'uwo muntu nawe ntayindi programme afite uretse ko icyo ashyira imbere nicyo bita navuga nka karizmatiki. Kuba umukarizmatiki rero ntabwo ari byo bikora programme ni imibereho myiza y'abaturage, ni kurwanya ubujiji, ni kurwanya ubukene, ni kurwanya indwara kugira ngo no gushyiraho uburinganire n'uburenganzira bukiyemo umuntu uburinganire kuri bose, buri wese akagira uburenganzira busesuye ku byo afite uburenganzira muri rusange ku
gihugu. Dr. Mashimango, turaza kubigarukaho, ariko dufite n'abakunzi b'ijwi rya Amerika kuri telefoni bari hirya no hino ku isi. Turi kumwe na Alexi ari mu gihugu cya Kenya i Nairobi. Alexi, mwiriwe? Ikibazo cyanyu?
Yego me. Ikibazo cya mbere nagomba mbaze uyu dogiteri nuko numvise aho yari karavuga ikibazo abaperezida bo muri Afurika bafise nuko bagomba kuva ku butegetsi ahandi naho ugasanga bagomba nakagwika abantu bigungiye ubutegetsi batagomba kubishyira abandi. Ariko nagomba ndamubazeho gato mu myaka yahera aho umwami yateza kuvukana imbuto noneho ugasanga niwatwaye imyaka myinshi. Mbega umutekano w'abanyagihugu wari umeze gute? Umutekano w'abanyagihugu tugereranije uyu munsi n'icyo gihe je mbona ko umutekano mbega wari umeze neza, mbega iyo bisigura gute? Je ndabona ko mwico gihe cya kera twari turimo muri Afurika mbona noneho bari byona na byiza kuko ubu muri iyi minsi abanyagihugu turapfa turiko twiruka guharanira ubutegetsi dukura abaperezida mwo ugasanga abanyagihugu nije twapfuye.
Alexi, urashaka kuvuga ko ibihugu bikwiye kongera kugarura ubwami?
Oya, ndetse kuraba ibintu bikiri ngombwa umuperezida ashobora kumara nk'akarorero muri Uganda turabona umukuru w'igihugu Museveni amaze imyaka irenga 30. Mugabo ndabona ko n'abanyagihugu bo muri Uganda bamwitoreye atari kuvuga ngo bayahaza ku nguvu ahubwo mbere ibyo bigashingira ariyo bimurekurira. Simbona rero ingene abanyagihugu bo kwidoga ati biringo by'umukuru w'igihugu. Oya, ahubwo namba kurara cyo president mari igihugu mbegi bwizwa shingiro nibyo rimu ubwo urenganzira nimba rimu urenganzira ni byiza mugari kamwe uburenganzira naho ni handi nyene tugatahura neza twategereza nyene kuba twubahiriza ubwirizwa shingiro gusa atakindi kintu kirenzeko.
Urakoze cyane Alexi i Nairobi mu gihugu cya Kenya. Ikibazo cyawe mukanya Dr. Mashimango araza kugisubiza. Turi kumwe kandi na Ezekiel ari Kampala muri Uganda. Mwiriwe Ezekiel.
Neza
aho ngahuri ibintu byifashe bite? Urakoze cyane Ezekiel. Dr. Mashimango, sinzi ikibazo cya Ezekiel cya kabiri nibo cyumvije, ariko aravuga ngo nubwo umukuru w'igihugu wa Uganda amaze igihe kinini kandi akaba nashaje, ngo ariko hari ibyiza amaze kugeza ku gihugu cye. Hanyuma usubize n'ikibazo cya Alex.
Ndahera kuri icyo cyanyuma, kuba amaze kugeza ibyiza ku banyagihugu ku Bagande ntago ari ikintu najya w'impaka, ariko rero ntago ari we kamara. Ubu umuyobozi hari Abagande ni bangahe mu Bugande? Ubugande bwamyeho Museveni atarabaho, kandi bugakomeza kubaho Museveni atabayeho. Ibyo byiza amaze kugezaho abantu n'abandi babikomerezaho. Muri Tanzania Mwinyi yarayoboye, yavuyeho, yagenzuwe ibyo yakoze, n'ibyo atakoze abandi barakomeje bakomeza kubyiza yakoze, noneho bongera bakomeza gukora. Ejo bundi urabona ko Jakaya Mrisho Kikwete yavuyeho arekura ubutegetsi John Pombe Magufuli. Nta kibazo rwose y'abantu bumvikanye ku buryo bazaba bayobora igihugu cyabo kandi bagaherekanya ku butegetsi, icyo bita mu Gifaransa alternance. Nicyo abantu bagomba kumvikanaho, nicyo Mufaransa witwa Jean-Jacques Rousseau yavuze contrat social. Nicyo abantu bumvikanyeho ku buryo bazajya bahekanya ubutegetsi. Birangira kusubiza ikibazo cya mbere, kivuga ngo ubwami wavukanye imbuto ngo ni ikibazo cy'umutekano, ngo abantu bapfaga. Ubu nibwo abona ko abantu bapfa kurusha uko bapfaga mbere. Iki cyo nashaka kumubwira ni uko nta nubwo gupfa kw'abantu intambara zamyeho, kuba umuntu yabaho kaba hari n'inyungu intambara zamyeho. Ikibazo rero ni uko abantu batekereje iby'amatora ni uko kugira ngo umutegetsi navaho ntibigarike ingogo. Ikibazo noneho tugomba azi umugani w'ibyo bavuga mu Kinyarwanda cyangwa mu Kirundi ngo umwami ntiyica, cyica abagaragu. Impamvu uhica abagaragu, abantu ari umwami bica kugira ngo iriya nyungu zabo bakomeze bazimana. Ariko noneho rero nk'ubu kibazo abami benshi mu Burundi twavuga Mwambutsa ukuntu yapfuye azize akagambane, ibyo bitu birazwi. Mu Rwanda abami benshi bagiye bicwa cyangwa bakagwa mu mahanga, wa nyuma ni Rudahigwa ukiri muzima adashobora gusubira mu gihugu cye kandi yarayoboye igihugu. Ibyo bintu ntabwo bisanzwe, ntabwo ari uko umuntu agomba kuva ku butegetsi agomba guhunga cyangwa agomba kwicwa. Njye numva abantu bagombye kumvikana, niyo mpamvu amatora yagiyeho igihe nyakuri kikarangira. Niba utaranakoze na neza nta kibazo, abandi bazakomeza. Waranakoze na neza nta kibazo, abandi bazakomeza kubyiza wakoze. Ariko rero ntabwo avuga umuntu umwe niwe kamara, n'intumwa z'Imana bavuga kubemera Imana bavuga ko n'intumwa z'Imana zagiye ziherekanwa, kuko bihagaragaye ko umuntu umwe ntiyabaho ngo ashoze ubutumwa bwose ngo aburangire. Umuntu afite imbaraga nkeya, hari aho umuntu aranirwa, hari aho umuntu arambirwa, hari aho umuntu nanone nta muntu ushobora byose. Icyo gihe ureka abandi bafite ubushobozi bitandukanye n'ubwawe bagakomeza kuyobora. None iby'umutekano rega ikibazo twibagirwa ni uko umuntu uwo ari we wese aba ashaka ubuyobozi cyangwa ubutegetsi, icyo bita ubushobozi. Niba umuntu ashaka ubutegetsi kugira ngo abugereho, niba abona ko uburyo bwo kubugeraho ntibushoboka uretse kwica umuriho, icyo gihe nibyo bitera ikibazo. Noneho amatora yaje akemura ibyo bibazo byose. Niyo mpamvu rero ikibazo rero ni uko hari umunyapolitiki wa Congo Brazzaville witwa Pascal Issouba wavuze ngo on organise pas les élections pour le peuple, ntabwo umuntu ategura amatora kugira ngo atsindwe. Urumva rero ibyo bitekerezo nibyo bibi, umuntu ashobora gutegura amatora akayatsindwa kubera ko yarambiranye, ntabwo kubera ko yakoze nabi, kubera ko yarambiranye. Hari n'igihe nanone umuntu ategura amatora akayatsindwa kubera ko yategetse yayoboye nabi. ari n'ikindi kuba atashubije ibisubizo atatanze ibisubizo bikwiye ku bibazo by'abaturage n'ikindi nanone kubera ko gahunda porogaramu yatanze ntabwo yayishyize mu bikorwa abaturage bakamubwiriza yuko yababeshye ikindi nanone umutekano biterwa no kuvuga umutekano kubura umutekano ni byinshi hari ukuticwa urubozo bisanzwe hari no kutagira ijambo mu gihugu cyawe uzira aho ukomoka uzira uko usa uzira indesho yawe uzira uko uvuga akisa icyo bita akisa byose ni ibibazo hari no kutagira uburenganzira mu gihugu cyawe kubera ubwoba niba umuntu aba mu gihugu cye afite ubwoba atagomba kwisanzura kugira ngo yambuke umuhanda agomba kureba hirya no hino ntabwo ari kuko imodoka itamugonga ariko kubera ko hari abantu icyo bita police de la pensée bareba niba utavuze nabi utaciriye nabi utarebye nabi icyo ni ikibazo cy'umutekano hari n'undi mutekano twiragirwa umutekano w'inda inzara yego hari igihe tureba abari mu Burundi akabibera ibujumbura ese bazi ibibere imabaye abaturage nibo bene batabarwaye amavunja abari Kigali bareba bakareba Kigali ni umujyi ukomeye mwiza usukuye ese mu makomini za Busozo n'andi makomini za Giti za abaturage bameze bate nande bafite mu mitwe ibyo bibazo byose ese bararya neza arahubona abaturage ubona ushobora kubura amagorofa atuyemo abaturage bangahe icyo ni ibibazo byabyo biri mu bibazo by'umutekano umutekano gusa ntabwo ari amasasu umutekano uri ufite ibintu byinshi bibumbiyemo kandi byose bigomba gufatwa nk'aho ari ibibazo bikomeye.
Dr. Mashimango Aniseti Maheke ni umukunzi wacu yatwandikiye ku rubuga rwa Facebook avuga ngo muri Afrika nta matora abaho haba inkinamicyo nta muntu umaze imyaka 30 ku butegetsi mu gihugu kirimo demokarasi no ku bwami ngo byashikaga ke Afrika yakize ubukoloni bw'abazungu ariko ntizakira ubwa bansumirinda b'abanyafrika wagira icyo uvuga kuri
ngo nawe rimwe na rimwe ariko ntabwo navuga ko ari Afurika yose kuko hari aho ibintu bigenda neza ubwo twaba dukabije kuko turabizi hari ibihugu cyane cyane byakoronijwe n'Abafaransa bifite iyo ndwara ariko iyo ndwara ntabwo ari ibyo bihugu gusa kuko no mu bihugu byakoronijwe n'Abongereza hari aho usanga ibintu bitabishashe ariko nanjye ndumva ko ariko bimeze ntabwo umuntu yakagombye kurenza manda ebyiri ari ku butegetsi ibyo twakoze mu myaka icumi n'imwe ntabwo ari baguha imyaka 30 ari ubwo wabishobora ubwo icyo ni ikibazo cya mbere icya kabiri rero ni uko atavuga nk'uko bivuga hose muri Zambia abantu bavuye mu ishyaka rimwe ibintu bimere neza muri Mozambique ni uko muri za Malawi muri Tanzania nahavuze hari ibindi bihugu byateye imbere muri za Benin ibintu biragenda neza muri Senegal nibwo ubushyuhe habaye imvururu ariko byageze aho ngaho ibintu birakemuka abantu bageza ngo bakaganira bakumvikana bakumva ko n'umuyobozi uriyo akubuka atari kamara ibintu bishobora kugenda neza kandi abantu bakagira amahoro gusa nicyo navuze icya mbere ni uko icyo mu gifaransa bita detourner du pouvoir gukoresha ubutegetsi ku nyungu zihariye kandi ikindi kibazo rero biterwa n'ukuntu umuntu yageze ku butegetsi muzarebe ibihugu byinshi abantu bageze ku butegetsi ari abarebeshi kugira ngo bareke ubuyobozi nicyo kibazo dufite mu biyaga bigari reba Ubugande munabyanditse mu gitabo cyitwa imvururu n'amakimbirane mu biyaga bigari nasohoye mu kwezi kwa gatatu umwaka ushize uyo zare mu gihugu cyose hari amakimbirane y'amatora biterwa n'uko ugomba kureba nabwo ukuntu uyo muyobozi yageze ku buyobozi ku butegetsi i Bugande nuko Museveni yabugezeho n'imbunda mu Rwanda hari ibibazo mu Burundi nuko bimeze wajya muri Congo nuko bibe ibyo bibazo dufite nabwo kandi niba yaregeze ku butegetsi akoresheje imbunda n'ubwo yakoresheje n'ubwicanyi niba yarishe abantu afite ubwo bwoba niko yazabiryozwa urumva agatinda kuwenda ejo yabisanga imbere ya sentare arimo kwisobanura ibibazo yateje abanyagihugu ibyo bibazo byose bituma noneho harebwaho ikintu cyitwa paranoia ariko ntibivuga ko ngewe ntabwo nshyigikiye ko buri muperezida wese yakagombye kuvaho akajya muri prizo akajya gufungwa cyangwa akicwa ahubwo abantu bagomba kumvikana nigute byabaho umuperezida akavaho akaba umuturage nk'abandi agakora indi mirimo kuko afite ibindi ashoboye nta muntu wavukiye kuba perezida kandi kuba perezida ntabwo ari umwuga tashuri nzi na universite nzi ibaho bigisha kuba perezida ngo urakora section cyangwa faculty cyo kuba perezida wa republika.
Dr. Mashimango, reka dufate abandi bakunzi bacu hirya no hino kwisi. Turi kumwe kuri telefone na Nshimiyimana. Nshimiyimana, uranyumva?
Ndabumva.
Ikibazo cyangwa igitekerezo cyane?
Igitekerezo cyanje mfise. Ngerageza kuraba izabaye mu Burundi nivyo numva bigire bibe muri Uganda, mbona bifitanye isano. Ikibazo mfise nagomba mbase umutumire. None ko abo bantu baguma ku butegetsi batashaka kubisa abandi. Bokora iki kugira babaduhanure kuko twumvise ko abantu bazobereye mu bintu bya politiki.
Urakoze cyane Nshimiyimana i Burundi. Turi kumwe kandi na Anisette. Anisette, uranyuva?
Ndumva kumva cyane gose.
Ikibazo cyangwa igitekerezo cyanyu mu masegonda make?
Kibazo nari mfise ni intererano.
Ego.
Muri Afrika yego naho umutumire yavuze ngo si Afrika yose. Nta benshi nibo benshi. Ikibazo kiri muri Afrika ni ikibazo cya demokarasi. Kumva yuko umurideri politike kugira umutima wo guhanahana ubutegetsi, icyo kintu kiri kure mu Banyafurika benshi. Dufatiye ku byabaye nko mu karere duherereyemo mu Burundi, byarabaye mu Buganda aho ibiriko biraba, mbona bigomba gusumba n'ibyo mu Burundi. Aho hasigaye iminsi ibiri ngo amatora y'umukuru w'igihugu abe, bagatangura gufunga uri muri opozisiyo aboneka cyane muri kapitali, bakaca bamubuza kwiyamamaza, akabuzwa n'igipolisi cy'igihugu atari igipolisi cy'umugambo. Rero ikibazo kihari n'abantu bagomba kumatira ku butegetsi ngo yemama ngo bagifatishije umuheto we mama ngibwirwa singiro ngo rirabibare kurira, ariko ntibumve yuko uko bamara umwanya munini ku butegetsi batari ko barabusangira n'abandi, ariko abo bagenzi babo nabo barashaka kuhaja. Icyo ni ikibazo gikomeye. Kumva rero bo bisira abandi bagakora, icyo nicyo kizoduha amahoro. Abana no muri Congo muri RDC bigomba kuba ikibazo cy'iwanjye.
Ego.
Ni gute Afrika yosubira ku murongo? Umunyafrika wese azoja ku butegetsi akazomenya yuko amaraho ikiringo kizwi akabisira abandi, kuko Imana niyo yaremye isi izoyitwara gushika tuje mu ijuru. Ubwo umuperezida aratwara akabisira uyundi muperezida aza akanamusumbya gukora ibyiza yakoze. Kubera iki? Hari umuntu umwe mu gihugu cyose yibaza yuko ari bashobora gukora ibyiza. Icyo rero nicyo nagomba kubaza, tuzobisohokamo gute?
Urakoze cyane Anisette. Reka dufate na Hategekimana. Hategekimana, mwiriwe? Yego. Hari ikibazo cyangwa se igitekerezo nawe waba ufite ku bijyanye n'amatora n'ibibazo bikunze kuva muri ayo matora muri Afurika?
Biramenyerewe, byabaye nk'umuco nko kugarukaho cyane. Rimwe na rimwe abatavuga rumwe na leta ntabwo bajya bakunda ibyavuye mu matora. Ikibazo cyaragaragaye mu Burundi, amatora yarabaye, aba batavuga rumwe na leta batabishaka, kugeza n'ubu ikibazo cyari cy'umutekano muke. Amahoro n'amahirwe dukunda kubona ku Rwanda, mu Rwanda niho haba amatora, hagira ibibazo biyakurikira. Ese kugeza ubu ngubu nka Uganda, icyizere baduha cyangwa se abareba kure impuguke mu bya politiki, icyizere baduha cyane ko Uganda hari abakandida bahanganye kandi bakomeye, ni ikihe cy'uko nyuma y'uko Museveni ashobora kugegukana intsinzi nta kaduruvayo cyangwa intambara byazahaza? Kugira ngo umutumirwa agaruke, murakoze.
Urakoze cyane Hategekimana. Dr. Mashimango, nshingire no ku kibazo cya Anisette wavuze ngo aho ubutegetsi bukoresha igipolisi n'igisirikare nk'aho ari iby'ishyaka. Muri ibi bihugu cyane cyane byo mu karere k'iwacu usanga abategetsi bari ku butegetsi babugiyeho banyuze mu nyeshyamba, hanyuma izo nyeshyamba zikaba arizo zihinduka ingabo z'igihugu, noneho ugasanga umuyobozi afata izo ngabo nk'aho ari ingabo ze ku giti cye.
Icyo kibazo nimwe gifite ishingiro cyane, icyo ti kandi najya ngwenda nshobora gutekereza ko yasomye igitabo nanditse kinavuze amakimbirane n'intambara mu biyaga bigari. Kuko ikibazo nicyo, niwo muzi abantu bagera ku butegetsi bati niba umuntu yaragezeyo ku butegetsi akoresheje inyeshyamba yisha abaturage, biragoye kugira ngo abumveho, biragoye kugira ngo abiveho. Nkakomereza ku kindi kibazo yabajije, Afurika yabivamo gute? Nuko nabo Burayi byarahabaye mu binyejana byahise, ariko bageze aho ngaho baricara
baraganira ibyo biganiro byarabaye mu gihugu cya Benin bari bafite umujenerali witwa Matekuri uherutse kwitaba Imana ariko yageze aho ngaho ari umujenerali agakora ibiganiro ibyo biganiro byavuyemo inzira demokarasi yemera atanga ubutegetsi abuha ni Force Group ife Force Group ayobora nabi abaturage bongera kandi basubizaho Matekereku bigeze aho ngaho abuvaho ubwo urabona ko demokarasi yarakomeje muri Benin nuko abantu bagomba kuganira bakavugisha ukuri bakabwizanya ukuri muri ibyo biganiro bagakora icyo bita amasezerano ndakuka y'ukuntu bazajya bagera ku bazajya ubutegetsi buzajya buhererekanywa nicyo binavugaga mu itangira icyo bita contrat social yanditswe na n'umunyapolitiki cyangwa umwanditsi w'icyamamare witwa Jean Jacques Rousseau Musisi ikindi ni ukuntu twebwe muri nitwibagiwe ingaruka z'ubukoloni muri Afurika kuko ibyabaye shema ibyo ni inzira dufite y'ubuyobozi ni inzira twarazwe n'ubukoloni nuko umunyafurika yageze ku butegetsi ashaka gukora iby'umukoloni w'umuzungu yaba nk'umukoloni nuko ashaka gukora reproduction du schéma colonial du pouvoir nuko ibyo yabarazwe n'umukoloni ibyo ashaka gukora yaba umukoloni w'umwongereza cyangwa umukoloni w'umufaransa cyangwa umukoloni w'umuportugali cyangwa w'umuspanyoli nibyo abashaka gukora izo ni ingaruka nazo z'ubukoloni dufite bituma tugira imashineri y'ubutegetsi ivuga ko tugomba gukandamiza abandi tugomba gukubita ikiboko umutegetsi agomba gupfukamirwa agomba kuramywa noneho akuboko abaturage bose agomba kuba yes bwana cyangwa ndiyo bwana icyo nicyo kibazo rero noneho bikavamo byo kuramywa nibuka no mu Rwanda rege kuba naho perezida umushyirahundi uvana ikibi ugisimbura ikindi kugira ngo perezida aveho nuko hari ikintu yakoze hari ikintu atakoze hari amakosa yakoze hari n'ibyiza yakoze ibyo byose akavaho undi agakomeza hatabayeho ibintu byo kwihorera uwitwa Hagenikimana yabajije kuki abantu batemera ibyavuye mu matora rega mbere yo kuvuga ngo ubaze ngo niba abaturage cyangwa niba aba opoza bazemera ibyo Museveni amatora ni Museveni yatsinda bazayemera ikibazo izo ni ingaruka z'ibibazo biri muri mu Buganda ese twakagombye kwibaza ikibazo ahubwo shingiro ese mu Museveni nawe yakagombye kugira isoni zo kongera kwiyamamaza n'imyaka amaze ku butegetsi niyo mpamvu rero nta kizere abaopoza bamufitiye kugira ngo bemere ibyavuye mu matora kuko bigaragaza ko icyo azakora cyose hazakora ku buryo abugumaho.
Dr. Mashimango, hari abakunze kuvuga ngo cyane cyane bahereye kuri politike y'Ubugande bakavuga ngo nubwo hariho ubutegetsi busa nk'aho bw'igitugu mu gihugu cy'Ubugande hariho ukwihanganira abatavuga rumwe na leta ugereranije n'ibindi bihugu bya Afrika nk'urugero ukareba umugabo nka Kizza Besigye wahoze ari umuganga wa Museveni arimo ariyamamaza ukabona umuntu nka Amama Mbabazi wabaye ministri w'intebe wa Uganda igihe kinini cyane mu ngoma ya Museveni ariko ukabona ko nawe arimo kwiyamamaza bakavuga ngo Museveni nubwo amaze igihe kinini cyane ariko haraho yihanganira batavuga rumwe na leta ugiranije n'ahandi muri Afrika.
Niho kubwira abantu ngo bahitemo hagati ya korera na macinya. Ngira bisubiza. None se kuki agomba kuvuga ko abantu bamurwanya bagomba kwihanganirwa. Niko tase kurwanya gutanga programme y'izina Museveni. Ahubwo Museveni yakagombye kuvuga Museveni yakagombye kongera kwiyamamaza niba nta nubwo bari abagabo tugomba kuvuga ngo barabihanganira nta kosa bakoze nta nubwo ntabwo bakiri nk'amabere ni uburenganzira bw'umugande wese kwiyamamaza arwanashaka afite gahunda ageza ku banyagihugu bagenzi be ntabwo rero ari ikibazo cyo kwihanganira nk'aho ari impuhwe agomba kubagirira nicyo kibazo gihari ibyo ni ukwemera amakosa nibura nawe nibyo niki uwa njyewe muri numva none se niba umunyamakuru twumvise mbere uri Bugande atubye ukuntu abayoboke bakiza byose igihe hari za gaze lakimoje no kwiyamamaza hari umuntu umaze gupfa n'ikintu byose uwo muntu apfuye azira iki bamaze kuba umuntu upfuye mu gihugu aba ari igihombo gikomeye ntabwo umuntu yakagombye gupfa kubera ko umuntu umwe yatsimbariye adashaka kurekura ubutegetsi senumva bitagagombye kongera kubaho muri Afrika mu gihe tugeze. Yego baratubwira ngo Afrika iracyari shasha n'ubugi gitangira ariko mu myaka 30 twakagombye gukomeza gufata inzira intambwe nziza kugira ngo abaturage bakomeze. Kuko ibitwite muri Afrika ni byinshi, dufite malaria, dufite indwara z'imitsi, dufite sida, dufite ibintu byinshi, dufite za Ebola zitwica. Ntabwo rero twakagombye kwicwa n'amasasu kandi bitwica n'ibitabuzi. Dushireho n'inzara nazo zinogoza abantu. Numva umuntu umwe upfuye muri Afurika aba ari umuntu aba ari individu de trop kuri njyewe niko mbitekereza, kandi numva ntabyihanganira. Niko njye mbitekereza, ntabwo ndi umunyapolitiki, ndi umushakashatsi, kandi ndanatekereza. Ntabwo umuntu akagombye kuvuga ngo amama mbabazi baramwihanganira naho yaciye n'amabere nawe ari ikosa yakoze afite gahunda ashaka kugeza ku banyagihugu. Ahubwo ni Museveni wakagombye kuvaho akabisa abandi bagapiganwa ubutegetsi, nawe agashaka ibindi agakora aulesiguni basanzwe, akajya korora n'ibyo abandi bakora, akajya korora nk'abandi bayobozi bamubanjirije cyangwa mu bindi bihugu, cyangwa akajya kuyobora universite nk'uko Gikake Kwete ejobundi yemeye kuyobora universite ya Dar es Salaam, kandi nta kibazo byateye.
Urakoze Dr. Mashimango. Kuri telefoni kandi turi kumwe na Auguste Uranyuva.
Yego ndabumva, na mahoro ngaho ku ijwi rya Amerika.
Na mahoro usibye imbeho nyinshi, mumeze mute mwebwe?
Natwe turaho tuyihanganye uko biri kose.
Ikibazo cyawe?
Yego nakurikiranye rwose ije ariko biravugwa ku ireho radio mwama muduha ko umurongo tukagira icyo dushikirije. Kenshi iyo turiko turaraba amatora yama ariko araba mu turere dutuyemo yama azana imvururu. Ariko rero umuntu akibaza rero ti ari nacyo kibazo cya mbere nagomba mbaze, ti ni ryari abaperezida bacu bazobona yuko gukurakuranwa ku butegetsi ari byo byotuma haba amahoro kumbure mu bihugu abantu bamwe bamwe baba batuyemo? Nkagira n'ikibazo kigira kabiri, nkavuga ati none ni iki cyokogwa kugira habe gukura kuranwa kwiza kutarinze guca mu nduru, kutarinze guca mu ngwano, kutarinze guca mu bintu biteye ubwoba abanyagihugu bakahombera byinshi cyane n'igihugu kigahahombera? Icyo kibazo kigira kabiri nagomba mbaze, sindabarambiye. Murakoze.
Murakoze cyane Auguste, turagushimiye icyo kibazo cyawe. Mukanya Dr. Mashimango aragisubiza. Dr. Mashimango, ubwo yasuraga umugabane wa Afrika bwa mbere nka perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Ghana mu kwezi kwa karindwi mu mwaka w'2009, Barack Obama yashimangiye ko Afrika idakeneye ba perezida b'ibihangange, ko ahubwo ikeneye inzego z'ubuyobozi zihamye. Ese izo nzego ni iki kibura kugira ngo zijyeho abo ba perezida bajye basimburana mu buryo bunoze kandi ntibigire n'ingaruka ku gihugu n'abanyagihugu nk'uko byari bibajijwe na Auguste?
Icyo navuga gusa nami ntagahora gahanze, ibintu biratinda ariko bikajya mu buryo. Wenda hari ibihugu byagize amahirwe nka Ghana bigira umugabo witwa John Jerry Lawrence wafashe ubutegetsi ku ngufu agira ngo arabutanga, none igihugu cye cyarateye imbere nta mvururu ntaki, abantu barahererekana ubutegetsi nk'uko bisanzwe. Wenda no mu biyaga bigari bizagira ngaho bibeho. Igihugu cya Tanzania cyagize umugabo witwa Julius Nyerere mbere ya Mwinyi, ubwo nawe yageze ahangaho avaho. Kenneth Kaunda nawe ni uko yageze ahangaho ari umujenerali atanga ubutegetsi. Nuko nagahoye gahanze urebye intambwe z'ibihugu byagiye bitera. Gusa njye mvuga ni icyizere mfite ni uko hari igihe kizagira abantu barambirwe. Abantu barambirwe n'ibyo babamo, nayo ni amakinamico y'amatora akomeza gukorwa hirya no hino mu bihugu bya Afurika. Ariko njye mbona impamvu nyamukuru ni ukugira ngo nuko abantu badafite muri Afurika nta kontra, twagize ubutegetsi tubuhawe n'abazungu bavuye mu kubarangiza ubukoloni, noneho twebwe imbarutso tukaba dushaka kuyobora nkaho ishusho dufite y'ubutegetsi iyo ngiyo y'ubukoloni. Hari aho byagenze neza, hari aho bitagenze neza, ariko bakubitira naho n'ubushishi mu bihugu byacu, haba mu Rwanda, haba mu Burundi, haba muri Congo cyangwa mu Bugande, bazaguha imibare ya tinidi ko abantu bateye imbere barahuguze barize. Ariko kwiga burya ntabwo ari ibyo umuntu afata mu mutwe nka n'ibyo twita resitation kuri korobolere nare uvuga gusa, hari n'imitekerereze ze bakwigisha gutekereza, kwigishwa demokarasi. Hari ibintu umwana yigishwa hakiri kare kuvuga no, guhakana n'uburere n'ubwire ntabwo umuntu azabaho avuga gusa yemere ibyo bamubwiye n'ubwo umubwiye amafuti ngo yemere iyo abindi bihita bakunda kwita ukuri ingomamashi hari ibintu mbona abantu bemera bitagombye ikigihe ntabwo kiri cyo kwemera ibintu kuko abantu bagombye kuba dutekereje turavahe turaganahe tukaba panafrikanisi ariko atari ya panafrikanisi ni ukuvuga ngo turaguma ku butegetsi tukandamiza abandi iyo numva hari igihe kiragera tubwira abantu b'intwari bazemera nk'uko navuze bamwe na bamwe bazemera abandi mu bindi bihugu bagize bazemera ibintu bikajya mu buryo icyo gihe intandaro ya byose niyo kontara abantu nayo masezerano abantu bagomba gushyiraho bakayumvikanaho kandi ntahinduke.
Urakoze Dr. Mashimango kuri telefoni kandi turi kumwe na Mazimpaka. Mazimpaka uranyumva?
Ndabumva.
Ikibazo cyanyu?
Nashaka kugira ngo mpayishimire umutumirwa.
Yego.
Ariko arakabazo nashaka kugira ngo mubaze dufate nk'ubu ngubu iyo tugiranye nk'iby'u Rwanda n'u Burundi. Hari ikibazo cya manda ya gatatu mu Burundi. Buriya icyo umuntu aba akwiye kureba ntaba akwiye kureba manda ebyiri zarangiye hakozwe iki? Noneho ukareba ukavuga uti se iya gatatu nijyaho abarundi bazunguka iki?
Urakoze Mazimpaka kuri telefoni kandi turi kumwe na Foste. Foste uranyova?
Ndakumva.
Ikibazo cyangwa igitekerezo cyanyu?
Igitekerezo natangaga.
Yego.
Njyewe mbona muri Afurika kugira ngo amahoro aboneke neza abayobozi perezida akwiye kujya wemeye kuva mu mahoro akwiye kujya ahabwa ubudahangarwa ku buryo atakurikiranwa mu mategeko kuko ahanini batinya kuvaho kubera yuko baba batinya ko babakurikirana kandi noneho na perezida usimbuye hari igihe adafite umujinya yuko uriya yari ko yari yatinze kujya ku buyobozi akaza ashaka kumufunga wenda rimwe anamurenganya buriya nka biriya bintu byo muri Cote d'Ivoire bya Watara na Babu ahanini mbona hajemo n'umujinya nubwo ubwo Mauba yari avuyeho ntabwo aba yaramufunze ahubwo aba yaramuwende cyangwa amutanga mu rukiko mpuzamahanga aba yaramusoneye kuko yaravuyeho ariko iyo umuntu azi ko azavaho n'umuntu ategerejwe gufungwa ntabwo yakemera kurekura ubuyobozi
ariko Bagbo yari yanze kuva ku bute yari yanze kwemera ibyavuye mu matora
none se niba yaranze kwemera ibyavuye mu matora Cote d'Ivoire nayo nk'igihugu gifite amategeko cyamutanze mu rukiko mpuzamahanga cyo kigafite amategeko yamuhana kiba cyaramuhanye bigafasha n'abaturage kwiyunga wende bakamuhana igihe gito bakamubabarira.
Urakoze cyane Foste kuri ibyo bibazo byawe mu kanya Dr. Mashimango arabisubiraho. Nisegure ku bakunzi bacu cyane cyane abari Burundi mwakomeje kutwandikira ku rubuga rwacu rwa Facebook mwatwandikiye muri benshi ariko kubera kanya ntitwashoboye gusoma ubutumwa bwanyu bwose ariko ikintu nyamukuru mwagiye mugarukaho cyane mwibazaga niba Yoweri Kaguta Museveni umaze imyaka 30 ku butegetsi akwiye kuba intangarugero cyangwa se niba ariwe muntu ukwiye kuyobora ibiganiro bihuza Abarundi. Icyo kibazo nifuzaga ko Dr. Mashimango nawe yagira icyo kivugaho. Dr. Mashimango.
Museveni yakagombye gufatira urugero kuri Nigeria ubushize ejo bundi kuri Jonathan igihe yavagaho akava ku butegetsi agasigira umwanya uwa Musimbi. Ahubwo wumva ibyishimo byaranze Abanyafurika n'ibyishimo byahesheje Afurika birenze ukwemera ye numva hari ukwikunda gukabije no kureba no kutareba kure kuko muri ibyo yavugaga mugenzi wacu Foste avuga ngo abaperezida bavuyeho bagafungwa nabwo urwego rwo mu Rwanda Musinga yaguye ndatera kuvuga umwami Musinga yaguye muri Congo bamwirukangije Rudahirwa Ndahindurwa ari mu buhungiro muri Amerika. Kayibanda yarishwe. Habyarimana yarishwe. None Pasteur Bizimungu arafungwa. None dufite Kagame. Urumva nta perezida wa kera n'umwe uhari utaranagize n'ibibazo. N'abiyamamaje mu biyamamaje kwa perezida abari mu munyururu turabazi mu Rwanda. Ibyo bintu kuko murumva bidateye isesemi mu gihugu. Nigeria yagize amakudeta menshi harimo iri mu bihugu byatuje abaperezida benshi igihe aba makudeta menshi ariko dore ubungubu bageze aho ngaho baratekereza baravuga birahagije it's enough turekere aho batiniyumvira nyazo. Muri ngiye gutanga urugero rwa Senegal Maliki Sall afite manda yagiye ku butegetsi manda constitution imuha manda y'imyaka irindwi kandi ngo yiyongeze hari yakoze umushinga w'itegeko ugabanya manda uvana ku myaka 20 kesha ku myaka 5 kandi nawe ku manda bikamukubita ku manda ya kabiri mu byitwe biwacu mu Rwanda president arimo kwiyongera imyaka 23 nyine n'ubwo ko ni mitekereze n'umuco dufite twebwe wo butegetsi dutegereza gute ubutegetsi mu mitwe yacu ikibazo cya Bagbo Bagbo ni ikibazo cyihariye kuko Bagbo kuba ari muri gahe kuko kwa Simba yagumye ku butegetsi hano bari n'ijoro cyo kuyaza ko yabuye matora na kagambane k'abanyaburayi kuko bamushize hariya kugira ngo bazi ko Bagbo abaturage muri Cote d'Ivoire baramukunda aramutse agumye aturiye mu gihugu n'uno munsi afite ububasha bwo ko abaturage bamukunda niwe inkingi ya opposition kumushyira hanze rero ni kugira ngo batunuza Alassane Ouattara ayobore mu mahoro mu mudendezo nge nuko mbitekereza nshobora kuba nibeshye ariko hakaba hari n'izo mpamvu mugenzi wacu yavuze umwana edi yavuze yuko atemeye ibyavuye matora ariko ni ukumenya uko ayo matora yateganyijwe niba koko ibyavuyemo ari uko byari bimeze cyangwa hari ukundi byari byagenze nenumva ibibazo ni ishobe kuko n'ubundi ntitwibagirwe ko abanyaburayi ni akaboko ni karekare muri Afurika ariko bakaba bafite ibyitso muri Afurika bibafasha kugeza kubera ko inyungu zabo burayi cyane cyane nk'ubufaransa n'ubwongereza ntibwabaho Afurika itariho.
Dr. Mashimango, Dr. Mashimango, mu masegonda 30 duha icyizere, urabona hari icyizere ko muri Afurika ayo matora abantu bose bifuza bafite inyota ni ryari azagirwa?
Icyizere ntacyo ariko mu bihugu bimwe nta cyizere mfite, ariko mu bindi bihugu ariko kugira ngo habe ubutegetsi budafite amatora ndemeye ko habaho amatora mabi avuga ngo hatabeho amatora na busa mu masegonda make niko navuga.
Dr. Mashimango Abubakar, umushakashatsi akaba n'umuhanga muri politike mpuzamahanga, tuvuganye ari mu gihugu cya Repubulika ya Centrafrique. Ndagushimiye cyane kano kanya wahaye radio Ijwi rya Amerika, Dr. Mashimango.
Urakoze cyane Edi.
Ndabashimiye namwe nshuti mwese mwari muduteze amatwi kandi mwagize uruhare muri kino kiganiro. Nshimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma. Nshimire Inosa Kimenyi wadufashije kwegeranya kino kiganiro. Hano muri studio ya Karindwi Washington DC mwari kumwe nanjye Edi Rwema waruyoboye ikiganiro muri Isanga cya none. Nanjye mbashimire kandi mbifuriza umunsi mwiza kandi nongera kubararikira ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika. Mukomeze mugire umunsi mwiza.
Another police station was attacked this morning, which makes it three this week, by men who dance around the law with their tongues sticking out.